any bad boy.
Final again, yeah. Akageuka kibata, upepo unavuma, mwanga ukawa mbali, mara ghafla kazima. Story kazaga, wenzangu wananizunguka, nikatafuta kila kona ili mradi kumfuma, ila bado sikumkuta. Yeah, aliniumiza moyo, tena vipande vipande. Hana huruma uyo, ora niende zangu, aniumiza sana. Akeweza shuleku niumiza sana, bora nikuache uende. Mapenzi yalinilewesha mwili kwa ganzi, nikalewa kishenzi, na yule mwenzangu ni muongo, kitanzi nikachanja fegi na bangi, yeah. Mzake nime tulia tulia, nagawa kwa dola baka kwa rani, yeah. Yeah, alifanya silale, nikikesha simanzi. Ana huruma kabisa, kolomotia sana. Akeza shuleku, umeniumiza sana, bora nikuache uende.